Ngo so uphuma inhliziyo emjoleni. Lolo mnandi wodwa uziphethe kahlungu. Sewuphisti ngo so uphuma inhliziyo emjoleni. Awulala namhlanje, awusasa ngahlukumezeka. Kanti uthanda into enjalo, wafathanda engichasele.
I'm not afraid.